ngifanele abanye kodwa sekunjala abantu abathala bahlangene ngami emani kumnandi yasafani naqala shiwo engangingane ngitshela ukuthi angeke ngane nami ngifanele abanye kodwa sekunjala abantu abathala bahlangene ngami emani kumnandi yasafani naqala shiwo. Intombe ngeke kare, intombe ngeke shate yele. Yeah. Sengibeleng abuma. Ubuthathe sakhe sibongo. Etanga khola namhlanje ukuthi mina ngiyobulela khaya. Malo, 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 andati kumina. Malo, 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 andati kumina. Pumulile sana, pumulile sele. Owayo ni ngami na kutate, bongaza na kutate. I'm so happy, sasha dana. Sekunjala abantu abathala bahlangene ngami emani kumnandi yasafani naqala shiwo engangingane ngitshela ukuthi angeke ngane nami ngifane nabanye kodwa sekunjala abantu abathala bahlangene ngami emani kumnandi yasafani naqala.